kabaka ateri mukuru ngamba mwe bayimbi benyini jabawula mu ebiti bisatu ndemu obuteekubira eri abayimbi benyini onno n'ayimba n'ofuna essanyu nga byayimba biva ku ntono ate n'abitukkiriza n'olaba yayimbiza essanyu n'akusesa wadde byannaku wadde byayimbye empawo makulu naye nga bambyanyumisa kusa batulimba bennyini tyayimba so ddala akuga nakola kisente yabula yagala nejjulize kati amuyimbi kwata ku ttama wadde ogwa mu biti ebyo bisatu olwaleero mulimu mukulu sigenda kweyimbya redi woowulira nti kulumbula oyanguwako n'olya mu ttama n'omboggolera nti kati obula yogera ebyakutumwa wannondo wamu mu maziga ng'atukaabira ono kasozi n'oyogera nnyo nti nkutumye nange saagaana naye nga ndi musajja mukulu wantuma ebigambo bibi neetegese nange kukola ninze nti eyange webeera teriiwo mu mpeke gyewole sisaaga mukulu olufundikira nsalabulago njiryeko n'awaati n'ebirivaamu nga nnyinise teweekweka tubigabane kuba ndi wa kuyimba binene kumbi kwefungulako kakati tukabe ku bayimbi abafa ne baziikibwa tugambe mu nkola njiyise ey'ekyama abamu babikwako ku mpewo abalala mpaawo yabika lwa nsonga tuyimba mbivuga manyise wa bwani ati n'ekyo kize ku bbali atodde ku bayimbi b'ennyini kwatulemu kuziika yogera ne gyewasiikawa kigambo kinaabanga ekikulu okufa towaawo magezi ensonga eyo twagigabana buli eyagwa mu nsi bw'ofa tebazzaako kubika n'okukkirira eddongo mu nnaku waddo ziikiddwa mbulangiti teri muziika avaayo okuziika tekumala na lunaku kuba kwa munana balala kkumi bookeerewamu tebakusasuza ayiwayo bw'otya akataka ekintu kino kikuba ensonyi zitukwata lumu nange kennyini tetweziika nsinze mu kkona mbakanyaku kutema lwa nsonga twabulwa enkola munansonyi wa siri mukumi naye abayimbi tuli bagezi mimbimu naye ekyo nnyooma layo naawe nkoze lukiga mukaabya nankola eri ebusoga baziraalaga kkomba kakati fuleedi kyakweri waye ekiro olumutema gwe tuddira mu wiikisi bbiri sontusanga twekuba ssole kuba tetwaziika njagala nsimbe kuli ku luno bisimbuka totuuse ku nkola njagenda mbalaga enzira tewe nzisiimuula katindi nefire mutebinnampa mayanja mu ntebe baligidde ku ludde nenaakubulwa walumbe yeetikka abaabaziikako nga lubatu mpaawo yali azzeeyo kulaba buli njole gye twaginyugunye yaayo gye byaggwera n'abamu tebaafuna mbikwa tutegeera tukomye okukola twerimbira ki ekyobumanyifu nga tufaana otobikwa abantu abagezi abaabulwa ensawo wadde ekifo nti weewo we tuba tuli mu mpala nantondona ntala ekitatuyamba namu abasawo abaganda balabe bali mu jjubi ly'amasabo nkumi beekutte wamufa abasomesa obutulo obwatubula abaamu n'enzijanjaba ebula n'atandifudde naafe obunaku tetukwataganye tuli biwabu buli omu waali omu tunaafa tutya ebitunyumira tujja yanga kufanga mamese Ifimbie yani ajikumila veya tangazi Zingamba tununyama kubu Chikute kwani kwani kakati Fawachari wabachara batufemu kwesima Ulichuwera ofe wanafu Netwe kufakiza uliorucha Tuimbira chitoje kumkoko kuboku imba kubi Mubula mtu itamu urumi Nemukufa tufanga mikuya Tufungize kolero kumpali tulino kwekimba Teri yocha kukula shinene Kwekunganya choka kakati Tufuko mugenda kulaba ensi wetu yangu ira Afute banjo likale sana tukirize ngirije tufasie tusanide Nenzi katewa makuru sama nyagaba imbi manini Tuyie wengirie nkuli na nyokufa kwa fe Tufuneta katirija kukula tulie kulire ngatakatini Chive chijaba narukobanga wetu ganzi kiwa Tusewe ngirie nsavu basute walwala fune kumpeke Wabafutazi kwe musanyo kubanga tuwete kika Nomu lambu zalive Kenya Asange wa malalo isatu Abuzeko wegali nkumali wa mutangazi Ntiaba imbi wafe wafa Tuwasa wonga wasomesa Kafire liye kabulangiti na yetu mwetika Kejitwe chochinti chikulu Chie unyizi bwa ulialaba Nibatendeleza wetuliba gezi kubanga twachikola Na yokuta mubya nyabunda bye Ezi tetubala magezi Na emu imbi chitale mbuzi nga tulivoji nyo Ebintu ebituva makula Kati ekitubula kono yenkola Nitegera kano kunene nga nasibuvu na nyizibwa Ekyokulabira kwe kasozi Yeza watu yezezo uziro Gerefa ini tinyumire lati ya kukuruma Uweba kemire mbe kasozi Kakati ya vala mkuruno Tulizani befebe njini Jeli mulindu ajia Abayimbi mutegere na kino sibe sibako bwe sibinduma ngebyo kufuno bitadde ku bali tulino okwegatta Nyakalula bire ku kino abatembeeyi bali banaku kubegatta kwa mbuzi mpalu mulage bulika Agali awamwe nyamirumwa wadama ule kigo kya mutima tugezezaako kwa ule nkola naye kirungi ki Tambuli lambu avu natima Chini mtuwechi kwa safi kenjini Tufundikira ngatu baba jina kwetu siute Katinja ukanoyo mulabe Tumweko weko tuandifena kutu kwa nekwe gatu Mundu mumanyi kufatie kubira Eyantu mate ya kachikomo Badenja kukera nyomutamwe Chio kukera vyata namba Siyanti mwana mtu Jogete kubigambo viviri Kurongo sembera mwetuli Nijinja ukanezi tufuta wana kuse walivwe Tulioke nsi tuchinyumirwe Omu imbi wa itakaga Yevye nsi imbi tetu vyogera zicharu katizo Wadezi amba konyewezi Na yezi charu kabuli olucha Nosigaza vando nyinyusabe yomobanda vire